Weekendesha ngozi shifikine
mzala.
Niko weekendesha ngozi shifikine ma. Weekendesha ngozi shifikine
mzala.
Weekendesha ngozi shifikine ma. Weekendesha ngozi shifikine
mzala.
Niko weekendesha ngozi shifikine ma.
We can't shango, this is the beginning. We can't shango, this is the beginning.